Amakhosi esibili isahluko 4 uverse 1 Kwakhala kuElisha owesifazane othile wabafazi bamadodana abaprofeti wathi Inceku yakho indoda yami ifile wena uyazi ukuthi inceku yakho yayimesaba uJehova sekufika umtshelekisi ukuzithathela abafana bami ababili babe yizigqila Verse 2 uElisha wathi kuye ngikwenze lentoni na ngitshele unantoni endlini wathi inceku yazi yakho ayinalutho endlini ngaphandle komfuma wamafutha Verse 3 wayesethi hamba utsheleke izitsha ngaphandle kubo bonke abakhelwane bakho izitsha engenalutho zingabi ingcosana Verse 4 Wongena uzivalele ngesivalo wena namadodana akho uthele izitsheni zonke lezo ubeke ezigcweleyo eceleni Verse 5 Wasuka kuye wazivalela yena namadodana akhe ngesivalo wona aletha kuye yena wathela Verse 6 Kwathi izitsha sezigcwele wathe ndodaneni yakhe sondeza kimi nesinye isitsha kepha yathi kuye akusekho sitsha amafutha anqumake Verse 7
Wayeseyokumtshela lowo muntu kaNkuluNkulu wathi yena hamba uthengise ngamafutha ukhokhe isikwenetu sakho uzondle wena namadodana akho ngaseleyo Verse 8 Kwathi ngelinye ilanga uElisha wadlulela eShunemi lapho kwakukhona esifazane ocebileyo wamcindezela ukuba adle isinkwa kwakuthi njalo nxa edlula waphambukela khona ukuba adle
Verse 9 Wathi endodeni yakhe bheka manje sengiyazi ukuthi ungumuntu ongcwele kaNkuluNkulu odlula kithi njalo njalo Verse 10
Ake sixhume odongeni ikamero phezulu simbekele khona umbhede netafula nesihlalo nothi lwesibani kuyakuthi lapho eza kithi aphambukele khona
Verse 11 Kwathi ngelinye ilanga wafika khona waphambukela ekamerweni walala khona Verse 12 Wathi kuGehazi inceku yakhe mbiza lo mshunemikazi wambiza wema phambi kwakhe Verse 13 Wathi kuye ake usho kuye ukuthi bheka usinakekele ngakho konke lokhu kunakekela ungenzelwa ntoni na uthanda ukukhulunyela inkosi noma enduneni yempi na wathi ngihlezi phakathi kwabantu bakithi Verse 14
wayesethi angenzelwa ntoni na uGehazi wathi impela kanandodana nendoda yakhe
isindala Verse 15 wayesethi mbize wambiza wema emnyango Verse 16
wathi ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo uyakusingatha indodana wathi hayi inkosi wena muntu kaNkuluNkulu ungaqamba amanga encekukazini yakho
Verse 17 kepha owesifazane wakhulelwa wazala indodana leso sikhathi ngonyaka olandelayo njengokusho kukaElisha kuye Verse 18 Kwathi umfana esekhulile waphuma ngelinye ilanga waya kuyise kubavuni Verse 19 wathi kuyise ngafa ikhanda wayesethe encekwini yakhe mise kunina Verse 20
iyamthatha yamisa kunina wahlala emathangeni akhe kwaze kwaba semini wafa
Verse 21 Wakhuphuka wambeka embhedeni womuntu kaNkuluNkulu wamvalela waphuma Verse 22
wabiza indoda yakhe wathi ake ungithumele enye izinceku nenye yezibongolo ukuba ngigijimele kulowo muntu kaNkuluNkulu bese ngibuya
Verse 23 kepha wathi uyelani kuye namuhla na akusilo lokwethasa kwenyanga akusilo isabatha wathi kahle
Verse 24 Wayesebophela imbongolo wathi encekwini yakhe Quba uhambe njalo ungangimise ekuhambeni uma ngingakutsheli. Verse 25. Wayesehamba-ke wafika kulowo muntu kaNkulunkulu entabeni yaseKameli. Kwathi lapho lowo muntu kaNkulunkulu embona esekude, wathi kuGehazi inceku yakhe, "Bheka nangu ya umShunemikazi."
Verse 26. Ake ugijima umhlangabeze uthi kuye, "Usahlezi kahle na? Indoda yakhe isahlezi kahle na? Umntanakhe usahlezi kahle na?" Wathi, "Sisahlezi kahle." Verse 27. Wafika kumuntu kaNkulunkulu entabeni, wabamba inyawo zakhe, uGehazi wasondela ukuba amgxoshe, kepha umuntu kaNkulunkulu wathi, "Myeke ngokuba inhliziyo yakhe imunyu phakathi kwakhe. UJehova ungifihlele lokho kangitshelanga." Verse 28. Wayesethi, "Ngake ngacela yini ndodana enkosini yami na? Angishongo yini ukuthi ungangikhohlisi na?" Verse 29. Wayesethi kuGehazi, "Bhinca izikhali zakho, uthathe udondolo lwami ngesandla sakho uhambe. Uma uhlangana nomuntu, ungambingeleli. Uma umuntu ekubingelela, ungamphenduli. Ubeke udondolo lwami ebusweni bomntwana." Verse 30. Unina womntwana wathi, "Kuphila kukaJehova nokuphila kwakho angikukushiya." Wayesesuka wamlandela. Verse 31. UGehazi wadlulela ngaphambi kwabo, walubeka udondolo ebusweni bomntana, akwabakhozwi nakunaka. Ngalokho wabuya kumhlangabeza wamtshela ukuthi umntwana akavukanga. Verse 32. U-Elisha sengena endlini ibheka, umntwana wayefile elele embhedeni wakhe. Verse 33. Wangena wabavale yabo babili isivalo, wakhuleka kuJehova. Verse 34. Wakhuphuka walala phezu komntwana, wabeka umlomo wakhe phezu komlomo wakhe, namehlo akhe phezu kwamehlo akhe, nezandla zakhe phezu kwezandla zakhe, lapho esekhothama phezu kwakhe, inyama yomntwana yafudumala. Verse 35. Wayesebuya, wahamba-hamba khona endlini, waya emuva, waya phambili, wakhuphuka wakhothama phezu kwakhe, umntwana wathimula kasikhombisa, umntwana wavula amehlo akhe. Verse 36. Wayesembiza uGehazi wathi, "Mbize lo mShunemikazi." Wambize sengene kuye wathi, "Thatha indodana yakho." Verse 37. Wayesefika wawa ngasezinyaweni zakhe, wakhothama phansi, wayithatha indodana yakhe, waphuma.
Verse 38. U-Elisha wabuyela eGiligali, kwakukhona indlala kulelozwe, amadodana abaprofetha ehlezi phambi kwakhe, wathi encekwini yakhe, "Beka ikhanzi elikhulu, uphekele amadodana abaprofethi ukudla."
Verse 39. Waphuma omunye waya endle ukukha imfino, wafumana intandela yasendle, wabutha kuyo izintangazane, yagcwala ingubo yakhe. Wafika wazihlabelela ekhanzini lokudla ngokuba babengazazi. Verse 40.
Base bethululela abantu ukuba badle, kwathi besadla lokho kudla, bakhala bathi, "We muntu kaNkulunkulu, kukhona ukufa ekhanzini." Babengasenakudla.
Verse 41. Kepha wathi, "Lethani impuphu." Wayiphonsa ekhanzini wathi, "Thululela abantu ukuba badle, kwakungasekho okubi ekhanzini." Verse 42. Kwavela umuntu waseBhali-Shalisha, walethela lo muntu kaNkulunkulu ukudla kolibo, izinkwa zebhali engamashumi amabili nezikhwebu ezintsha zamabele enqalathini yakhe. Wathi, "Banike abantu ukuba badle." Verse 43. Kepha isikhonzi sakhe sathi, "Uthini? Ngibeke lokhu phambi kwabantu abayikhulu na?" Wathi, "Banika ukuba badle ngokuba usho kanje uJehova, uthi bayakudla kusale." Verse 44. Sase sikubeka phambi kwabo, badla, kwasala njengezwi likaJehova.